exclusive on Popify.com.
Back my love.
My only kind.
Kuriba muna bosiana siana manya yine nine opambana amai yanga anani kuzisa zeru za mushi. Now I promise to take care of you,
take care of you,
to love you more,
to love you more. Oh,
mtonde tempe
kewa mayole kai.
Vela maamini funa ni kucheze, nina peza, balangizi, vani konda, ni wakonda, lavu yao, eve ni patari. Elo maamisi ni za kusia, ni kukonda mweni konde la mama. Ah, iwe ni forever, elo hapa ni kupeleka kubondi, ni kulangiza maina watate. Lavu yako maamini patari, J Banks, J Busy, na Alanzo ziwa ni patari.
Amplify.com.
G-Show Records Production.
This feed them ladies, them really special. Quincy Wincy, yeah. Cooked up again with a little spice. Better, 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 better.
Exclusive on Amplify.com.